yande joni terminta chapan tati studio kalangu habaruji fulfulde kor jamone modon ni hande de en kala hala hono ittunobe kange to en dan soddure leydi agadez latibe du kodde wadugol kange agadez en dan ni wonno ko be passa e lawol kange ko to kiloji hemre no gaydi dur ko heba don en dan be jide gouverneur leydi agadez hojani be addi sanne en nanan ko ha jangobe l'école militaire lycée Issa Berry do gallu nyame kaydi wadi wurtagol mo subaka hande do gallu nyame be mbuli jati pinaje lawol kambe be kolli mette ko be gol men je le golle mabbe den enda yewtere men pinna hande studio kalango haltana hala itol nepam ko tia e bibbe ledde tanne kanyu e ko nande mo barkeje en ko rewbe wombe le fete tende hanum nema na kanka be kalna en kambe ko nan no be ngowitira on favor jo en dan ni nebata enda nawantir sumana amadou janganto habaruji di ende fulfulde yendo kalle ko kibaruji ni hono himbe ittobe kange to ende agadez sobirre mun ko lati wakati kange gonon gaddon agadez wonno ko himbe goddon taji lawol mabbe kange on nawadan kiloji hemre no gay didi yerno min kalno on nonni kenyande tiagal majjuni be gadi jidal hakkon mabbe gouverneur region mo agadez magaji mamman dada o wi o hoji adiji ko to tawi dum larne lawol gendarmerie kanye fande du sudu sare funo moni elaw majjunan ko halni tila amadou bandimi
ils sont venus me trouver hier
egari kenga be kala ni kan ko wadi be kala ni kan dimma kanga mabbe e cede majje deni de ki sam hano nobe bi iri cede den ummata kona miliaruji tati e milioji keme jeegom e ko dikki dimma kanga mabbe odu kiloji hemre e laso e didin deni hano kilo fu ujune jeegom kambe ki sani dum warbe kala ni kan beedu fu der mabbe wala ba goto modum wadi yesum amma ibe godi himbe mabbe der loreji adoidi kange de enda wadda agadis do ko yawi dum mi halani zandar mabbe gada taykaki do filla o kam e ko e mabbe be jari woytanu mabbe to porkirer ko watta kange mabbe de enden giite e ko kite hakke mabbe
c'est à dire que il rentre de leur droit
jangobe l'école militaire lycée Issa Berry do gallu nyame kambe de subaka hande be mburto deke faande e holjo holjo e do mette dundu konnan ni hono gam batte alle be ngada be kolle metorgal mabbe yaade kulle ko wonna dum enda be mbibe jeewti nan ko to tebe jobe ko be mbowi hokke dum enda be darne do konnan laabi cenidi do filla jande mabbe be mbuli jaati pineje dammugal don da to be tawa don e do lawongol enda wobbe mabbe do tarnan fuda han Ahmed fotti e mabbe lande kebe dum sabi
lebbi amin jeegom min jobaka minen he jide amin hanu minen jangobe Issa Berry be endan jungo itta he amin dalila majjundu waddi ko min burti wadude yaadu metta berne amin du der hakkilu fukkin amma so geji di endan gari cankiti min sembe sembe di dotanaki du ko labi lamu leydi bi fader kogol jangirde amin dinati di cankiti climogène do amin minen min jangobe non to min ade hanu wombe he jonde mere
minen tawra e rafi are gollitirde e rafi balla cede de min kokketi no min jehirta jande min gala minen kokke hakkeji amin no wodi der amin tukabe e kol yobe gada diyam nyame 2000 basora en he gudet fu he koyde be garta dun do hegakini
normal
jangobe l'école be leydi Niger tabe leydi yasi kaynon tawda chadale sanne fudu konna wombe to enda Mali e Senegal latibe kanyum be mabbo ton kero hakkunde leydi CEDEAO e Mali wadi ni en torra sanne Alhassan e Fred latido horejo goto e fawarjo ni fedde jangobe l'école be leydi Niger o halani fawarjo ni tarnan fudu Ahmed Bandimi dum won ko lati sadarma e der maccu
même ce matin nous avons
bani subako men kaldi bannirabe amé jangobe wombe bamako Sénégal Algérie sadornan gotan dannino filla cede jande amé e diwol bannirabe amé der jangirde mawde ko be timmini jandeji mabbe amma be bawa wadude eto mabbe sakitingo hebude talki mabbe kewbe timmini jande mumben du no gidi wartude wuro amma alla e mabbol ker leydi Mali be bawa wartude jangobe leydi Mali be bi ime sadornan funo waka chaka mabbe e himbe leydi Mali hano wuro ni be goni wala ko be kada e be du heyarde jande mabbe yeso
condition de vie et de titre
noni ele filla ko darto hono jojjingol hono nambi en ko nan ni yitugol hakke bibbe adamabe dum waddi ko fedde mamde jingonore sudu babato en Tilla Berry be ngadi hono dabar ko to ko wuro ngo futo sonya gambe kolla mette ko be ngome jiya ga alle du ko na fa hande tera ko waddun enda wadne sariya nonno du ko nan leydi ndarne nan ne ka jonde jam Alhassan Imero goto e mabbe nan ko halani bandi min biete do Boubacar Oumar do fi ko be ngadun enda
Nous avons regroupé 5 points.
Sador maji joy kamil limti arande ni rafike joron hakkilu fukkingo ko tawa der cakantaraare amin dem fillo wurtinde hakke himbe tera e himbe mu e mai wobbe du barmina der ko waduno yawti tatabel mum min yamidu amadu haruna ardido fedde deranide hakke himbe leedi nangano do o enda kandu yofe nebel mum min yami so geji leede yasin de enda ka en du dilla der cakantaraaje den jobel mum kan woni hollude miden jokki himbe leedi mali be enda der durwo mabbe kenga murter huune futo so o tilberi himbe do tanake dun sanne miden gidi du ardibe be enden yewtini kulle de min biide murtara amin de ni kenga himbe kokkiide sembe
so ate au moins à 95%
noni fawar joni se en dari to enen belle yardu fille cellal no enen le departement o enen rewbe wondube deedi e cukalo yindi mako e kesso fayoti dubi joy fu yarte electoral sawrewe no enen yobata bambu don ko gouvernement leydi niger hokki lawol wade abdur rashid adamu kawone horejo electoral to enen ne belle yarnani ko halani sayidi abdu windi tam bandimi
bagmay ay ko ngono igaba
hayen der belle yara deni debbo wari dinki handa yoba deyno wodi boko ka andanu farrobe ballobe loktorobe dimnol ibe yama chafune jon dum fudun ittama cukaloy koy jottaaki dubi joy de gaddama loktorore jobantake non debbo jottiti do wari loktorore la sogi didi jomun yobata deni kinije hokkete nasirum watteti fu urta la sogi didi sayinde Allah wadi ngata werde o wardidin satti e makko yi ja rufani mo sanne to don kai o yobatana keme tati e lasu deni wardido o wittine o yare nyemay na filinge na loga to don do badalel won yobataaki ko o wittine
noni ono batu goddo wadam don nan kenyan gall nyemay dun du kono dartna porje do fi yaadu yeso do ko yaawi leydi Niger e Chad ndu kondani hono fedde leede erfe tan ina european ka e mon ko hokki dalili fa heewi gam batte golde golle ko watto milliarduji noga ina feccer cede français fa golla ngal du golta ka nokkuje kewde der leede de enda non ndu kono dubi nay won ko watto der majjuni tawa se jewama du waldude himbe tawe hebi ngurda lobban ceni dan hokkude sembe yaade himbe je du kondama do jonde mu en lobbere fa hande sembe dinde be gala sembe tawabe fa war jonde der region mo tilaberi tawa Agadez di fado leydi Niger ton chadde du konan tawabe e le province bitedo kanem kany e lac fabar joni on kettini habaruji ni e fulfulde en nan studio kala ngona tawa du konani on wadi wakati ni enda bi en dubi e dubi ko lati fabar jondu konani latol balto en dan region mo doso wala sembe sabu be ngala be keba jawdi ko gollinto league dum on fedde de en dan tande region o dum wonno ko fawar joni Abdul Mumini Saidou Lati do goto e ardidobe league go en dan mo doso o halni bandi min nana Hadiza Hassan
depuis les dernières élections
illa wakati dun subino ardotobe league ben fedde hawjina fille latol bal illa demiden tawra sador maji sanne gancede gala ko wada fijoji di endan fijoji baldu ko gado to sayde cede kebake kulo buji amin di endan himbe dido na tatu ka enni kawji fille golle majji no ballira di min gala arke jorde nanganobe hebe du min gala dum hibbe ben acci wallirde min gangala no gatte e sawara ko min gidi kan woni wi'e be juudem en tawa der fille latol bal do endan dosu fu no nangodira no kawra no gullida yaadu yeso hebu dane andu kan woni himbe pama ko neddo goto wawa huntude haaju club bal kanta adibe beedu to bi'u ko wadda fu bi'a sey kan en tan ibe do yeso clubuji di enda ibe der ardangal league odu
president quelque part de la ligue
nonni kambe du gabbata be ngada balla mabbe jonde jam kany e fawar jondu hono pota e pamra wadde leydi men Niger do kambe latibe tokkube hono mbi en torun kobe nonni jaabe to endam birnin ko ni be do be ngada batuji fina tawa e aadaji mabbe aladaji mabbe gandarde ne wato ko tay dum hebi hono fawar jonde jam tabiti leydi ndi Ousmane Sarkim Bori horejo mabbe goto mo to enda birnin ko ni o halani dum fawar jonde tedo Ousmane Moussa Arzika bandimi taw to enda dum ngon ngada dum sabbi ko be ngadi dum
ni ma ina sa dikum bulina do indami ardido tawabe e fina tawa o enda do leydi amin konni leydi Niger fu komi du auto kan woni jonde jam e hakkilu fukkingo hebno gande rafike jiron hakkilu fukkingo hebaaki wala ko neddo waawi wadude wala du ko buri jonde jamde denne duro amin kan woni jonde jam hebo neddo fu heba to yehi golla heba ko humta haajuji sadakaaji amin fu du dimin gatta gan jonde jam e hakkilu fukkingo hebo woni komin andani e fina tawa o illa ma mitima mirabe fu min gada miɗen jottino ɗum woytanu amin he mamiraɓe amin gam wala mo wañi jonde jaam. Neɗɗo fuu no yiɗi wi'e hakkillo fukkingo heɓake nder leydi mum.
Jonkay ni en jottake e yewtere men pindino hande studio Kalangu no tawani to wete Sagna Sou ka wono gallure lamorde commune mo fawarjo ni to wete Courfey centre dum du konda ni wonana der département mo Filinger région mo Tilaberi don non wono ko rewbe hawri ele hawrtere mun debbe initeri hannu neema na kanka dum non won jungo filana hore maada ko ma ko hore ma dum du konda be ngobe ngadano enda e bibbe ledde ngobe itta nebam bibbe ledde du ka wonno hara ko darto tanne en kanyi e barkeje ko nandi e mudum balki bonto kan woni goto e hore mabbe o andini Asumani Shina ne be ngobe ngadara hono gollal ittugol hono fawar jondu konda ni nebban dan enda e no be cottirta dan
aruwa diyana ciki geedu bibbe tanne den min nikinta fa woda min tefa kine barkeje den min kawrodira dum min defa den ko min kintina diyam min defita dum kasen min gatta chondi tanne den min kinno minen jonga dum fa nebban dan wurtu sai min tefa fayande gon fere min kefa nebban gondan dowdan min gatta der fayande den min defita dum kasen dermu min biccha chondi waraw danejo neddo hinno no jonga dan sai hoddake nebban dan tan ni min gadirta nebban tanne
ma adu haka makan shi dume nebban dan wadirte
mai nebban dan no nyame gan idan wodi safareji kewdi der majjam idan saura bure wonde lay redu e wonde yasi
shaka shishi codobe nebban dan no nana beldum majjam
himbe no coda dan sanne ibe mana dan do jonko min gidi cede gonde no jomi do min gidi min bilta min anda jakai cede wonno bili do bibbe tanne no wade nebban bibbe miliyahi kando no wade nebban nonno lamtiri do no wade nebban min gidana min kokka golle de sembe ko watta minen e tukabe amin fu min nangagal woda no burani min sukabe amin no jahad de leede janande ibe pandini ton mido heba himbe wuroji gon no gara to an no ekkito
wala on tefi pelle na ardibe commune modon be ballira on ko watta jama are annana golle modon de jaha yeso
awo tabbat meri no andani min porje gondo do inde hawrinde amin de walliri min cede gadoje millionji jetti gam min kokka himbe wuroji gon andal do fi jonde jam minen gidi ballobe balliramin min bawa gollal gal min bawano ko watta minen do min kokka robe gombe de laddeji andal moy fu heja hore mun ko watta min durwida e jonde bolum garrafi golle gaddata fitinaaji go
ka wata hetena
dum won no yewtere Asumani Shina hakkul men biteddo balki bonto ardibe hono fedde fa hande wi ande hannu neemana kanka to enda Sagna Sou wonana ndara leydi Tilaberi dow yewtere ne enda woni ko kibaaji me fulful tili hande se wi assalamu alaikum mbalanta jam walimi acci dam e gongo Muhammad Dantani waddano habaruji e dengal hausankore studio kalangu nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fottem faada studio kalangu yado leydi niger